yako waka, waka. Prince of Peace, King of Kings. Kwa makinye ni gwiji, gwiji. Akifanya na fanya tena na tena.
Amen.
Miracle
waka,
miracle
waka,
miracle
waka,
miracle, 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 miracle.
Ilikuwa nikani vitimbi sichocha sipatikani, kila siku vioja makamani, magizandi tuliovalia gamiwani, siku mzima tulipatikana ndani. Cheza ndogo tarushwe wani, masani ya kushuko tanunua ngazi, bila senti wa kukaliki na mjini kupata maisha
kwa lingori. Hindo likuwa the shortest part sini kwa movie, kwa sezi likam na tactics na ujuzi. Tata chamfungu ni shate iname, kila siku misemo ni kajona gwiji. Siku jua ni ta fall back bila kureza, pia ni disaster jua kujigamba. Yesu mina takonfanyi msafi kama pamba, ni ombi langu likufikie baba.
He knew me since I was born, he gave me a call, I could never deny the call. Big deal, God and a form, my simple request malini ataka kunda ni home.
Home is the best, nikifika uko interest. Kwa coach tusha shinda kiss, kwa exam tulipita test. Ni miracle
waka,
Prince of Peace, King of Kings. Kwa makinye ni gui.